Pole sheshe napata mazuri na beat ni jimix katikati. Pole pole ndo mwendo na cheki warembo we upe we usi wanondo we mbamba wengine wafupi wengine warefu siwesi tembea mgo nika saki tangu nimesha kapata mambo sasa bomba.
Wende sheshe leo sheshe mazena vindupu wote wapu sheshe.
Oh, kiti changu kimezoea mambo na biashara. Misilali ninakesha nikisaka hela. Ninapenda matunda sana sana mapera. Niko pesi kinete so hakuna kulala. Nijirusha mpaka kuche wakiwepo masera. Yaljini mizunguka mpaka masaimara. Na wakenya tuko mbele siku wizi tomera. Yoda metu bless hicho pati kina wakera. Nisiyori ba nikipiperusha penera. Suwatike eti kisa hao wana vifara. Watu sivyo ufukara ni vya biashara. Ni wachezaji wakari sana kwa mbipira. Nikicheza na maliao wendo kenda jera.
Sheshe, sheshe, sheshe limeshika. Sheshe, sheshe, sheshe mpaka kuche. Sheshe, sheshe, sheshe limeshika. Sheshe, sheshe, sheshe mpaka kuche.
Sheshe la kiukweli kabisa, hamna kubatisha hapa mwanangu. Full sheshe, full kujachia. Eh, ni special dedication kwa rais na naibu wa rais wa sheshe. JRG Escobar babake.